mwanzo Farid kwa maana mimi na peke na ina yake hoja siri na utajiri wa mashairi na tafsiri zake jasiri kwa usiogope kuumia ukiwa na ndoto kusimamia kila kidogo kinapochwa kazi tajiri wa mashairi mimi sio hodari wa corrupt mimi sio msanii nafanya hii kwa ajili ya watu no some boost na napewa front page na dele kwenye news
wapi 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 lwakosea wapi misko play fair sikuzaliwa niwe kamili lizaliwa niwe real yeah no they found a deal kwa ni strong that you feel here na defkia kill is street smart black Shakespeare nipo ili nife mesha so mchezo wa woga mjomba nataka shibe kikisha haukombi mboga bomba nipake tope njikombe kombe mafuto nipondo nizonge kutwa nekonde mnyonge wa kutupwa kwa mgongo wa chupa nipake sije kupoka taibuka tukama vumbi dongo likija kukauka
minateleza na kusea na anguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea nateleza na kusea na anguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea bendera chuma inapepea bendera chuma bendera chuma inapepea bendera chuma Sire sino mizi limo miva sintishi Hawaishi hila wenye mivo na zingira nsipiche Dua hazishi engani, uwa nina zabu sani Bata ina hadi kitaji hutuwa ndani Sofi kudondoka sababu mina mabawa Walofikiri antachoka na ugopa ngosha na pawa
Chosi ni mzawa, chosi anadawa kutoka Paga wakitosa, kosa kunawa kabla ijatosha Kivipu nacho katu mziki upona mie Kwake na mapeze pswa kistaki mwingi na changie Masika bila mbo, soga hika bila nu Shida nazo kila mtu, chaka hika ujo na fu
Hekima ni kukosa excuse, kukosa excuse Unapo lose Na pyo kishinda usiji boost, usiji boost Ya nini makuz Hekima ni kukosa excuse, kukosa excuse Na kusea, na anguka, na potea Najifunza, kuendelea, na inuka, na tembea Na teleza, na kusea, na anguka, na potea Najifunza, kuendelea, na inuka, na tembea Bendera chuma, inapepea Bendera chuma, inapepea Bendera chuma
Kama yule msi wa Kenya Ukisia pao jaya kupango fema fema
Squiti shujia kwa kufanya kilo unachofanya Takuita mginge kio kishindo kati chezekana Dunia ni kubwa pia ni ndogo katu kiungana kiutuzima Na mlema upani kwa kutazama Nenge kwa kisiwa maisha ngonge kofu kweni Upeo nimetunu kiwa na mungu wangu basi nipokeni Inatosha wanasema pana dondosha Na tena wano chana jiti conscious ningo